Mungwangwa, me rudi te. Bad man.
Yes, man.
Jay, once again.
What a...
I still kiss, baby.
Ooh, mama, we... I...
Ooh,
I... Mama, we... I... Ooh, mtoto anataka...
Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi.
Itakupate na siseme kwa mama, turudie tena jua likizama. Itakupate na siseme kwa mama, turudie tena.
Bad man.
Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po. Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po.
Uli, mama we, aye, aye.
Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi,
mama,
pipi. Pipi, pipi, pipi.
Itakupa tena, siseme kwa mama, turudie tena, jua likizama. Itakupa tena, siseme kwa mama, turudie tena.
Tukimalizana usintaje, vikao vya mbea usintaje, vitu vya lawama usintaje, je. Tukimalizana usintaje, vikao vya mbea usintaje, vitu vya lawama usintaje, je.
Uli, mama we, aye, aye. Ooh, mama, we,
mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi,
mama, we,
Mungu wangu amerudi tena.
Comic Slicer.